exclusive from zhitspromos.com.
It's another one. King YC Zambia. Nalifa.
If it's Chileli, let's go.
And if I take a look,
let
Chikondi ndi mtendele, chipite pasokolo nthawi ino ya mavoti. Mavoti si anabwerera kutipatula kapena kutisokoneza. Mavoti yabwerera kutiika pamozi. We are one people, one Zambia, one nation. Chikondi ndi mtendele pasokolo. King.
It's Alfaric on the beats.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.